do Passa Music.
Nasema pita mwenye jamu bado mimi nipo, nipo, tandelea kuwepo. Nasema pita mwenye jamu bado mimi nipo, nipo, tandelea kuwepo. Nasema pita mwenye jamu bado mimi nipo, nipo, tandelea kuwepo. Nasema pita mwenye jamu bado mimi nipo, nipo, tandelea kuwepo.
Double double K, faza K, siko stay. Napo shika maki, fake MCs wa survey. Kati wanobey, mpaka speech ya waonkei. Bado memenepo kwenye game, sipotei. Nigga menakaza kwenye raza na tereza. Machizu wamekuja, wanataka kutubeza. One punch maki, lazima utaona giza. Machizu tunawezo, baka umepichiriza. Chevy sky, on the sky, boys never die. Waune tupo beta, tena tunajidai. Stitch ya kampari, masela na wasabai. Sili sili kali nkao pesa kaisali. Napiga na namoka anytime mena foka. Bonta okota ime tight kama moka. Speedy kama mocha tuko race tunondoka. Usinani on the beat easy beat nipo fiti.
Nasema pita mwenye jamu bado mimi nipo, nipo, tandele kuwepo. Nasema pita mwenye jamu bado mimi nipo, nipo, tandele kuwepo. Nasema pita mwenye jamu bado mimi nipo, nipo, tandele kuwepo.
Walobaki kwao, walizani situme sanda, tunapiga bao. Waloshuka wamepanda wenye vyao vyao. Wameteleza kwa kusanda wenye shima zao. Saluti fidi kubanda, sina bari nao. Ndo kwanza nafunga mkanda, mindo teacher wao. Azabu kama defender na wachapa nao. Asila mfano wa makonda, walofeli nguzo. Kilazima shule wataenda, yani bado napita nao. Acha mabwege wateleze. Dadajuba gemu ni gumu, acha ipapu tuiki mbize. Wacha wajiulize, boko zipatulize. Wanajifanya wako bize, kivipisi wakimbize. Bado wananyogopa pale, mic inaposhika. Boko zangu zinapotoka, zinawazulu kama shaka. Sina abari nao, na cho rap ni taka taka.
Na mito mkari wao, na rap bila nyaraka.
Babe wacha paga we.
Tuna rap room, atu rap sensei.
Tunapenda hip hop yani day after day.
Tumpaka maka wala sisi ya tupotei.
Mabiti ya kibabe kama vile Dr. Dre.
Wacha wapote, voko tu watembeze.
Tunazidi kutamba kama vile Simba ze.
Chiki chaka chiki chaka chiki chaka chika.
Tunavyopenda Mike and Sizzle na Kasirika.
Mistari migumu kabile na Dan Bikra.
Pata unavyopata usije ukapata shika.
Panua unachotaka usisahau panua fika.
Pita unapopita wenzako si tumefika.
Andika unachoandika wenzako tushaandika.
Na buza ndo nyumbani wawega si tumefika.